Na wale ambao mko na pesa na unajua unaweza lipia mtoto wako na unakujia basari, unapatia mtoto wako laana. Hiyo basari ni ya maskini ambao hawajiwezi. Usipatie mtoto wako basari kama uko na kazi. Ngangana. Kuna wengi ambao hawana hata nafasi ya chakula, watoto wao hata hawana nafasi ya kwenda shule, wacha hao ndio wapate nafasi ya kwenda shule. Lazima turudishe mashamba ya mashule yetu. Tusikubali biashara ifanywe na mashamba ya mashule yetu ati zichukuliwe na mabonyenye. Hawa watoto wetu wanastahili kuwa na uwanja ya kucheza, si ni kweli? And I hope the county assembly will support us in this. We must restore all grabbed public schools, the land that they have. We are processing the titles with the NLC. Kama ile ya Lavington Primary ilikuwa imepotea, tumeipata, tuko nayo na nyingi zingine. Such that in the next few months, all the title deeds for public utilities, our schools, our hospitals, all our utilities, tutakuwa na title zetu ili tuweze kulinda ardhi yetu Nairobi. So wale ambao wamezoea kunyakua mashamba, tafuteni kwingine, sio Nairobi.